shumi yao Karimuche aile Agiri wa mrata Karimuche urifada Ifate game Anabaleje wa didi yao Adina karanchi Karimuche urifada Ifate haike yao Anabaleje wa didi yao Adina karanchi Atuwele approval point Uruprove la money
point.
Karimuche ifade
Ifade
Yena he fixed I change
fixed.
Ilega ja to bana. Urin try fixed. Jadi ngo ko kuwa ja. Ro habeleja.
Come on, you force.
Yeah, wanna wa habeleja.
Come on.
Amo gar habeleja. Rudo wala. And then try fixed. Rudo wala. Hey, ya habeleja mo.
Come on.
Sham.
Wa force them.
Ati varia habeleja mo.
Come on.
And then try fixed. Jason to sema chajani Babalelo kuuntuka Kiva wana basupeta na kamato Wali vele dena Karabanya kundia Urikisha leke fumuda Bahabele jamo Hey Banya kumpia Urikisha leke fumuda Bahabele jamo Atu ubala Jason o kantula Kudola Balike jau njikinya Magdola
Fight
Olina hilani
Hilani
Yale wichaga muga hilani
Volani
Olina hilani
Hilani
Yale wichaga muga hilani Uja chumi yao Karumuje ahile Agiri wa mrata Olina hilani
Hilani
Yale wichaga muga hilani
Hilani
Olina hilani Kari mama, kifaji jahna moho
Finish
Ndule, kere papai
Goodbye
Kifaji jahna moho
Finish
Kamu kali ndule, kale kere papai
Rope ile shem
Iyo
Goodbye Chama, goodbye
Kali seba chume, idolo
Kari tuwe marabu
Bandule, bali cheba chume Kidola Papai Lindele Balicheva chume Kidola Papai